ateganyavu sondu wano uduli
Staki
Malavu davu natoto bongo movie
Staki
Ile chipsi kavu ni kwonge zenge kombuzi
Staki
Kugombani ya upumbavu heti ukingi ushuzi
Staki
Screen short DDS
Staki
Kugombani ya madem
Staki
Ata mtu au yaleti unitambuli sheshef
Staki
Kutoa tiki
Staki
Wanofosi muziki
Staki
Unitukane ni kujibu upate kiki
Staki
Ebana
Staki
Niache bana
Staki